Shoboka. Shut, 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 Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka.
Washo, washo,
Shoboka. Paka chini mama Shoboka.
Shut, shut, shut,
Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka.
Ring the alarm. It's your girl Banbeka.
Already kwenye sendi.
Windi kimeingia na kimbongu ya inachachisha. Hii pesa leo ni sanitizer. Ambia waiter aongeze energizer.
Tumekuja na hatutu.
Nefanikiwa ni baraka minapata. Na hamasisha gang na ninyayo wanafuata. Nataka kujua nini linifikishanga hapa. Nikomboka vibaya tangu tene mpaka sasa. Mini na nguvu za kike ae. Nimejituma nifike ae. Izo ganji minishike ae.
Show, 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 a show, Shoboka. Paka chini mama Shoboka. Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka.
Washo, washo,
Shoboka. Paka chini mama Shoboka. Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka.
Naishobokea ndo mana naitobokea. Kile kwanza nimejitolea, maisha yangu ya nambolea. Saimate mna nimezea, nyi mnataka mazoea. Unanichocha, unaniombea, kumbe uneneza umbea. Ah, nakumbuka nikikosanga chakula. Mwepiga luku mina tamani opuma. So sitoke endelea kusukuma. Mina draw uko strong, uko strong kama chuma.
Kwa sasema watachoka wenye wivu wajinyonge. Wengi wali nichomea, mimi nisiendelee.
Sahiche kimi na pepea, kwa baraka naendelea. Tumekuja kusherekea. Basi show, 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 a show,
Shoboka. Paka chini mama Shoboka.
Shut, shut, shut,
Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka.
Washo, washo,
Shoboka. Paka chini mama Shoboka.
Shut, shut,
Shoboka. Ishe uwe mama Shoboka. Fanikiwa, barikiwa.
Ay, 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 Shoboka.
Fanikiwa, barikiwa.
Ay, ay, shu, shu, shu.
Fanikiwa, barikiwa.